Essuula eyokusatu. Naye tegeera kino nga munaku ez'oluvannyuma ebiro ebyokulaba ennaku birijja, kubanga abantu balibanga beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batukuvu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo, era nabo obakubanga amabega. Kubanga ku abo be bantu abasensera mu nnyumba ne banyaga abakazi abasirusiru, abazitowererwa ebibi ebingi, abafugibwa okwegomba okutali kumu, abayiga bulijjo ne batayinza ennaku zonna kutuuka kutegeera ddala mazima. Era nga Yane ne Yambere bwe baziyiza Musa, ne bano bwe batyo baziyiza amazima, bayonooneka amagezi gaabwe abatasiimibwa mu kukkiriza. Naye tebalyeyongerako kuyitirira, kubanga obusirusiru bwabwe bulitegeererwa ddala abantu bonna era ng'obwabali bwe bwali. Naye ggwe wagoberera nnyo okuyigiriza kwange, empisa zange, okuteesa kwange, okukkiriza kwange, okugumiikiriza kwange, okwagala kwange, okulindirira kwange, okuyigganyizibwa kwange, okubonaabona kwange, ebyambeerako mu Antiyokiya, mu Ikoniyo, mu Lusitula, okuyigganyizibwa kwe nayigganyizibwanga bwe kwali, era Mukama waffe yandokola mu byonna. Naye era bonna abaagala mu Kristo Yesu okukwatanga empisa ez'okutya Katonda banaayigganyizibwanga. Naye abantu ababi n'abeetulinkirira balyeyongera okuyitiriranga mu bubi, nga balimba era nga balimbibwa. Naye ggwe beeranga mu ebyo bye wayiga n'otegeerera ddala, ng'omanya abakuyigiriza bwe bali, era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda, era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulira okuli mu butuukirivu, omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna, ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi.